abakugu mu technology owendo ozayimi makali magezi artificial intelligence so wadde bana business Uganda magezi anko kuteka ensimbi mu kunoonyereza n'okukunganya bwino anaasobozesa technology yono okuva ebibala ebyensonga mu kusalawo okwamanga Afrika eri business anesisa kisonge avunanyizibwa akwanaganya emirimu gya kampuni eya Kasi Insight yategeezezza nti technology wa artificial intelligence okusinga yesigama nnyo ku bwino aze akungenza obuwa wabweru wa semazingo wa Afrika nekyongera okugira obutya bwagasa emirimu egyenkulukana mu kitundu ekya semazingo wa Afrika ekisonga gasseeko nti business ya Uganda esali ntongole esali mpandise zitili za alijalijia nisanyo okutandika okunganya bwino zikuwata kune emirimu gyezikola kisoboze se okutekawo embeera eya bwino asobola okweyazikibwa teknolojiya okukola emirimu n'okusalawo okwekuusa ku ndowooza y'emirimu kati magezi artificial intelligence yabadde ayogerera mu lukungaana olwokuna olwa C-Suit Forum wansi w'omulamwa ogw'okutandika okweyamba teknolojiya wa artificial intelligence okuteekateeka okusalawo kw'enkomeredde n'okw'amakulu eri ebitongole ebiri ku mutendera ogw'enkulaakulana akwira ekitongo kinsuto certified public accountants of Uganda Timothy Edium ategeeza nti ekitongole kyakulembera kimaliridde okwongera okuwanyirira abalina endowooza okutekandikawo emirimu kutandikira ku bayizi okutandika okweyambisa teknolojiya ya artificial intelligence okumukozesa n'okulaakulanya bizinensi mu Uganda.